DatiMsafi.com
Pamoja Record Skater Sound
MC Zone Mofat Aplika plika za mtu mweusi Ajeko bachi hapa na ukilea Atari 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 abo
Duke on the beat
Nina kupapore Nina kupapore Asa shama Nina kupapore Nina kupapore Nina kupapore Sio kwamba sioni sisiki Eti sisemi ni umie zaidi Kwenye mapenzi umenishika zaidi we Napo ni misi basi please call me Licha vituko nimekulisia Si wazi maneno wakiongea Wanasema mapepe hujatulia Kukicha wewe kiguru na njia Samani ya madini makini kia we Na haja viungo unanukia we Samani ya madini makini kia Na haja viungo unanukia utani Nina kupapore Nina kupapore Nina kupapore Nina kupapore Nina kupapore Uwe asira, uwe mama asira Uwe asira basi kuwa nasubira Uwe asira, uwe dada asira Oh mama we, otani kumbuka Nina kwambia bali otani kumbuka Oh dani we, otani kumbuka Na kwambia bali otani kumbuka Oh mama we Alipo jitusi tuka ya kanyaga Asiku kubalika kusanya zaga zaga Ama pisa baga mchumba nili upaga Ima pocho pocho wana alikulaga Sasa iweje wana nikandaga Wana nikandaga
Leo nakupa utumie chote chote Mabani uwe unilegeze Nikuite kwa songi melote lote Kita mchamu nikombeleze mtowe ukeke Utumie chote chote Mabani uwe unilegeze Nikuite kwa songi melote lote Kita mchamu nikombeleze mtowe ukeke
Nina kupapore
Nina
kupapore
Nina
kupapore
Nina
kupapore
Kiuno kichugu, unaleta mwepwe kama giliku Uonaleka, unagamaku, uonacheka mini mungu waliyeju Uonyatekwa, hamama, ikate kama inabana Asana, nipe michezo ya jana buwana Hainama, nipe michezo ya jana Asana, ikate kama inabana buwana
Ichula matogo uyo, keteza kegu buwana dogo uyo Hona mama napenda fibo uyo
Samela kujicho Nikamisi vingi kwa kuma mitro Katoto kama beku alisoto Defensi unapolu suki moko Chenga nyingi na mashuti Diego Mito Vunto kime jana nyavu kama sipo Chenga nyingi na mashuto Diego Mito Jana nyavu vunto kime kama sipo
Siyo kwa pasiyo nisisiki Eti sisemi ni umie zaidi Kwenye mapenzi umenishika zaidi we Naponi misi basi please call me Siyo kwa basiyo nisisiki Eti sisemi ni umie zaidi Kwenye mapenzi umenishika zaidi we Naponi misi basi please call me
Na kupapore
Siso shambo
Na kupapore
Asa shambo
Na kupapore
Asante shambo
Na kupapore
Shambo
Na kupapore
Shambo
Aplika plika za mtu mweusi Ajeko bachi hapa na ukia from Tony Morofrenka Anakubali sana manager dunia Anakubali sana za big boss alifam Sahara Anakubali sana chande striker Anakubali sana dogo niki Anakubali sana wanakuwa kulati wanakuwa gine Anakubali sana wanakuwa maplay wanakuwa sim tosha Awanakuwa bishi klasiki Hizi hapa